wajanja tujeze kwa kampani. Vitu vyote hapa vika kwenye line. Kikosa kili mandara utakunywa hata waini. Mtu akiwachi mpata kuko kukoshi. Ukimgoja chini kutabaki semasu. Sogele kati kati kwenye flagi la Bob Marley. Wele survivor. Wana jana tumizari. Kepe chips ndega nyanya chucha kachumbari. Atari. Everybody come on and dance with me. Hey, come on the ladies, yes I know me. Everybody come on and dance with me. Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody come on and dance with me. Hey, come on the ladies, yes I know me. Everybody come on and dance with me. Kujirusha kila wiki sio lazima sikuku. Zidisha isolaga ya takuku tamaku. Usita kutashari upoteza kusamani. Kupiga na pigana haya mamba kisamani. Masela wende msongo pana wako Marekani. Wanatafuna sige mnayo hitanyi majani. Ruka kati kati tena kama vila zari. Kiruka mendo wakasi uchezi mbaka kumekucha. Leile na jitahidi kuwarusha watu wangu. Sigomba nina mtu mina densi tukibyangu. Kala jia mtumba nisipata na machangu. Wakua niki na jamaa itakuwa tabu. Simu zimepanda kila mtu anaona raha. Hey, hivyo DJ kiona mzuka kumepanda zimata. Hey, raga hiri raga rapi funk majani. Ni zawadi ya marasta marasta man. Kwa kunitoa mpaka sasa na shika usugan. Number one mpinzani wangu bada tezika. Jumani necha man. Jumani necha man. Jumani necha, jumani necha, jumani necha man. Jumani necha man. Jumani necha man. Jumani necha, jumani necha, jumani necha man. Everybody come on and dance with me. Hey, come on the ladies, yes I know me. Everybody come on and dance with me. Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody come on and dance with me. Hey, come on the ladies, yes I know me. Everybody come on and dance with me. Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody come on and dance with me. Tabia ya kujenga bifu Mississippi. Everybody come on and dance with me. Hey, yeah, yeah.